ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi kinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi byezweho na Venuste nshimiye imana. Hasigaye iminsi mike ngo twizihize Noheli, igihe cyo kwishimira kuvuka no kubaho n'ibindi bijyana n'imibereho kuri bamwe. Igice kinini cy'iki kiganiro ndagiharira abana, ariko cyane cyane umwana umwe wari umaze imyaka 29 atazi ko hari umuntu umwe mu muryango ukiriho. Ndakira umwana umaze imyaka 28 avutse ariko akaba atazi nyina, kandi afite se ndetse yaravukiye mu bitaro bikuru byandika abavutse n'ababyeyi babo mu Rwanda. Ndakira undi ushaka umuvandimwe we batandukanye ari igitambambuga, ariko ntigeze ahwema kumva ko ashobora kuba akiriho. Turegeranya kandi amakuru ku bana ba Damian Ntaganira na Emerita Mukarubayiza bari batuye igitarama muri 1994. Ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe uzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona,
wiciki ntegeye
shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Mu kiganiro agasaro kaburaga cyo mu cyumweru gishize nabagejejeho inkuru y'umwana wari ufite imyaka 5 mu mwaka w'igihumbi 1994. Yaje mu kiganiro ashaka umuryango we. Amakuba yatangiye mu kwezi kwa kane yagiye gusura umuryango, aho nyirasenge yari yarashatse mu Matyazo, yaraturutse ahitwa Ibuvumo muri komini ya Gishamvu. Kuva icyo gihe ntiyamenye irengero ry'ababyeyi yiwe n'abavandimwe be batandatu. Ndifuza kongera kubumvisha igice cy'inkuru ye y'umuntu umaze imyaka 29 nta gakuru afite ka mu muryango we yirirwa handi. Karekezi Valenci atuye mu karere ka Huye, umurenge wa Huye, akagari ka Rukira, umudugudu wa Kanazi.
Kinzanye no kurangisha umuryango wanjye, kuko genocide yabaye tutari kumwe, twari kumwe nari ngiye nko muri famiye kubasura. Genocide yabaye mba mu Matyazo nyine, aho ngaho ntuye niho nyuma naje kujya gutura, kuko nabonaga nyina ko mvuka nta muntu hari nsa nk'ugiye mba ariho njya kwibera. Ariko genocide yabaye ndi umwana mutoya, ndi mu myaka 5-4 gutyo.
Mbwira rero igihe genocide yabaga, wowe wari wagiye gusura abantu aho ngaho utuye mu Matyazo, ariko se wari wagiye kubasura uturutse he?
Nari naturutse i Buvumo nyine.
Wari waturutse i Buvumo bwa Gishamvu?
Yego.
Ni inkuru ndende kiganira agasaro kaburaga. Mbwira neza, wavuye mu rugo ryari ugana mu Matyazo?
Yego, ndagira ngo mbasobanurire ubundi ukuntu mbere. Birashoboka ko mbere amazina yanjye nyuma narahinduye, kuko ntabwo nayibukaga, ntabwo nari nyazi.
Yego.
Ariko nyuma baje kumbwira ko nari mfite izina banyitaga Yirirwa Handi. Yego, ariko ubu umuryango nabashije kubona babashije kunyitira amazina ya papa, izina rya papa banyita Karekezi Valenci, ariko imbere bishoboka ko nitwaga Yirirwa Handi wenda Valenci.
Yego.
Ubwo rero umuryango wanjye nawe uburyo nzi amazina ya papa ndayazi, aya mama, ariko abandi ngiye nzi izina rimwe rimwe.
Papa wawe yitwa nde?
Papa yitwaga Karekezi Tarisisi.
Naho mama wawe?
Mama yitwa Nyirandaberetse Matilda.
Yego. Abavandimwe bo ntabwo bibuka wari umwana muto?
Nzi izina rimwe rimwe ndabazi, hari uwitwaga Karitina, akaba Kristina, akaba Fabiani, akaba nuwo bitaga Riberata, akaba na murumuna wanjye wankurikiraga, ariwe bapfuye nyine, wariwe wankurikiraga, witwaga Mariko.
None se aho mwari mutuyeho urahibuka uko hitwaga? Rutse kumva ko ari Buvumo, ababyeyi bakureze bakufashe, ubashoboye kumenya neza aho wakomokaga?
Aho nakomokaga ndanahazi n'ubu nanjyayo. Ni Buvumo, ariko ko ngo ni hakuno ikansi ba ni buvumo aho bita kwitaba bahita hari aho bitaga kwitaba
ndaharuzi yego
hari kwitaba ryo mu mugi naho ni buvumo muri rusange ariko hari ngo hakuno ikitaba nuko nta makuru adasanzwe yaho cyane njya ngira
none se umaze gukura ababyeyi bashubiye kureka bakakugezayo kugira ngo hamenye umenye aho ukomoka hari umuturanyi wigeze uhagera uramumenya hari wakubonye sara kwibuka iyo uhageze ubona hari abantu bakuzi
yego baranzi kuko na data w'abatisima arahariho ariko nuko ngo inzira ni ndende kuko yewe urumva urabona ibibazo byabaye mu gihugu 59 ubwo nyine ni amateka mba numva aba abavandimwe ba data bo na data bo ngo bahungiye Burundi
yego
bageze i Burundi data aravuga ati kisinguma kuba mu buhungiro kwa kuntu nyine umuntu yenda bafite imitekerereze y'ukuntu avuga ati jyewe nsubiye iwacu niko kuza nyine urumva aho hari nko ku isambu y'iwabo aragaruka
yego
yagaruka aho jenoside yabaye ariho twebwe turi nyine turi kumwe nawe na mama
none se uwo papa wawe mu batisimu iyo muganira akubwira yahe mateka akubwira iki ku byabaye ku muryango wawe
ikibazo cyabayeho ntabwo turaganira cyane kuko we ni umuntu aho namumenyeye yaragize ikibazo cyo mu mutwe cy'uburwayi noneho ubu ntabwo turi cyane ngo tuganire nyine ariko bambwiye ko yorohewe yari yaragize ikibazo cyo mu mutwe hanyuma ubu bambwira ko yorohewe ariko ubwo ndi nzashaka ukuntu tuganira wenda nawe agira amakuru ama
yego nta wundi muntu wo muri ako karere washoboye kukubwira ati mwana dore uko byagenze dore icyo tuzi dore ibyawe ku babyeyi bawe ku bavandimwe bawe se bahungiye aha ntaga kumenye
ni ukuvuga ngo ngiye nagiyeyo ngerageza kubaza amakuru hakaba hari n'uwo nabajije ndamugandiza mubaza nk'isingi iwacu ni ko hari n'inkani nta mateka y'uko byagenze numva nyine nta wendagize ngo ni imitungo ntacyo asobanuriye ndi mukecuru nawe arambwiye ati wanyu twari turi kumwe ikansi ku kiliziya ati nuko twaherukanye ati nta yandi makuru ko nyine nkibaza sinzi ukuntu byarangiye uko byagenze
kubera ko ndimo ndagerageza kureba ukuntu haba n'umuntu waba wumva ikiganiro agasoro kaburaga muri kano kanya akaba ese yarahuye n'umwe muri bashiki bawe yaba Karitina yaba Kristina yaba Liberata se
hari n'undi nibagiwe mukuru nawe we yari yarashatse wari ufite umugabo ukuze bitaga Mukama ndabikurura nkabyibuka
yego
ariko we yitwaga Tarisira yari afite akana gatoya niwe mperuka
Tarisira yarashatse he
nawe yari nona yari yaje ubuvumo ariko yigiye ruguru ntabwo twari twegeranye ariko hari hafi ku buryo twamusuraga iyo nabona aho mama akomoka wenda simbabone nkibura nkabona n'isura ye y'umuntu aho mama akomoka avuga nibura ngiye umuryango ni ukuri byanshimisha pe kuko najyaga nicara nkari iranganga nkavuga na se sinzi n'amakuru yabo noneho hakabaho ndabyibuka igihe cya jenoside iba muri jenoside gutyo aho nabaga ibiryo byarananiye nari umwana mutoya ibiryo birananira bajya abantu ibiryo nkamukorwa numva baraganiriye baravuga ngo ngiwabo bashobora kuba barapfuye ako kantu ndakabika nari umwana mutoya n'ubungubu njye nkibuka nyine numva agahinda karanyishe baravuga ati ngiwabo bashobora kuba bapfuye numva nyine n'ubu mbivuga numva ikiniga nari umwana muto ariko icyo kintu cyangumyeho
Agasaro Kaburaga
mu gihe ikiganiro cyatambukaga ku ijwi ry'Amerika Innocent Nsabimana bakunda kwita Shumbusho yaracyumvaga n'umwe mu bambasaderi b'ijwi ry'Amerika akomoka mu cyahoze ari komini Kibayi batuye mu murenge wa Gikongo.
Nkunze kugikurikirana cyane, nahamagaye mu cyahoze ari komini Kibayi, hari umwana ari kuvuga ikigoyi.
Yego.
Nsanga ahubwo niho papa we yabanje gutura.
Nibyo.
Uranya ndaberetse Matilda, nabonye musaza we bita Uwimana Felesiani. Ni ukurikiranye na uriya muhungu usayihangana umuryango nyina yitabye Imana, na se turamwihanganisha rwose. Muhumure ijwi rya Amerika arimo ndatenguha kuvamo hari rwose. Ndaje aka kanya umwana muzamubona, mubabyaye kabiri. Niyo makuru ari kurangisha ngo arebe ko hari umunyamuryango we waba ugihumeka.
Wakoze akazi k'indashyikirwa nawe rwose Nsabimana. Uri muri babandi twita cyane abambasaderi b'ijwi rya Amerika, ubwo nawe ubaye umwe mu bambasaderi bacu abandi badufasha gusohoza uyu murimo w'Imana wo kugira ngo duhuze abantu. Navugaga mu kiganiro nganira na Karekezi, niyo mpamvu nongeho rya zina. Bari bamuziho akiri mutoya, bamwise Karekezi, ababyeyi bamureze. Ubwo rero ngatangayirwa handi mvuga nti ningira Imana tuzasanga hari abantu bo ku ruhande rwa nyina baraho ngaho ikibayi. None tugize Imana rero dusanze musaza we w'Imana Felisiani arahari.
Uwo ni musi ni nyirarume.
Yego.
Noneho mukuru we huwo kwa se wabo aho bita kwa Kasiana, hari umuryango munini. Nubwo nyine Jenoside nabo yabakozemo, ariko barahari benshi, harimo ba Bujeni. Uwo ni umugaride peredakitiri aho ngaho hari i Kigali. Harimo Ndayisenga nawe twivuganiwe ku telefone nayohereje yiwe.
Yego.
Harimo ba Nyirasenge benshi barahari rwose. Ni umuryango mugari, ahubwo ukurura bitewe ko naho nayimaze imyaka 22 iyo igikongo. Ariko naho navukiye nakurira, niyo mpamvu nitanze n'abandi ndahamagara mpaka ngeze kuri famiye rwose ndumva ihari igaragara. Ndumva aramutse ahuye nabo nanjye najya kumuhobera ko ni inshuti zacu nanjye ikasitore rwo ku rundi kwivuwo kwa papa.
Oya, uzaba uhari ijwi rya Amerika igihe tuzazira kugira ngo duhuze uwo muryango, nawe uzaba uhari kugira ngo twongere tuboneho tunagushimire. Ntabwo nabona amagambo ahagije wadufashije cyane kugira ngo mu gihe gito cyane dushobore kuhoza amarira Karekezi waruze ko asigaye wenyine. None Imana ikoze ibitangaza nk'uko ibikora.
Tukivugana mfite ubu ngubu nanjye narabandikiye, mfite muryango ndahuze, ndashakisha kibungo, ndayizenguruka kuri telefone ubwo nimungeraho ngakora mu makuru nshakishe. Data wacu igusa yitabye Imana narabimenye, yahoze muri komine Sake. Umuryango we nanjye narawuhoze, ntambo ubundi ijwi rya Amerika mbane none karumuna kaye kaba karimo karangisha cyangwa simba barapfuye nabo sinzongera amakuru yazambwira.
None se Nsabimana, kubera iki tugomba kugushyira ku murongo ugategereza kandi ngufite hano mu kiganiro ubu ngubu? Reka duhite tuganira, umbwire amakuru y'abawe ushakisha. Iki ni igihe cyiza, uje neza, uziye igihe kubera ko uzanywe n'ineza wagiriye abandi. None mbwira, ninde wabuze muryango wawe, byagenze gute?
Ni ukuvuga nari mfite data wacu wakomokaga muri komine Kibayi yitwaga Minani Abuda.
Yego.
Niwe muherezi wa sogokuru, ariko akaba atavukana na papa kuri nyina, ariko ni wa sogokuru ndabizi. Ubwo rero yaje kuza n'akana mbere ya Jenoside, araza bafata isambu ye aragurishaho gatoya, amafaranga ibana yamaramo. Mbo ababyeyi bacu barimo barasaza, hasigaye umusaza umwe wenyine rukumbi. Ubwo rero nkibaza ntese baba ari umuntu abanjye nimba bariho mba batariho. Uwo Minani Abuda rero bakunda kumwita bwatari. akomoka muri komine Mukura segiteri sake sere gituze niko ajya banyandikira nkamenya ko yaba yarafite abana babiri mu bana babiri harimo umwana umwe uhatu undi ngo ninde umugore yazanye uwo mugore yitwaga nde ngo anyesi no ukomoka muri komine Muyaga ngo muri bana masenge yarambwiye uriho ngo umwana ngo yitwa Mbirere ariyo nda umugore we yazanye nyine umudatwata Kayirera koro nkibaza none kora indi musaza aba bana umunsi ba nimba banyumva ku ijwi rya Amerika cyangwa undi munyarwanda wese ubumva uwo mwana wacu nimba ariho no yazisunga ijwi rya Amerika cyangwa se nimba barapfuye nabwo nkamenya amakuru kuko ubu tuvugana hari igihe nazarya amaraso yanjye ntabizi iby'iwabo byose bimwe bibaza byifunze ngo bazamutegereza umuryango we ubu twarateshetse nk'umuntu wasize agurishije kandi yarapfuye turabizi niyo mpamvu agahinda kahise navanye nisubi ijwi rya Amerika nayo numve ko amaraso ya data wacu uharimo arakerakera hirya hino muri ino si avuga ati wanyerekaho mboka niyo mpamvu nanye nkunda ijwi rya Amerika iyo numvise umuntu afite agahinda nk'ako ngaho kayirirwa hano niyo mpamvu basi mwaje ndire mufashe ubundi wanjye kazi igihe umuntu yazamumfashiriza bikagenda gutyo
none rero mbwira uyu so wanyu Minani Abdu urabana be bitwa bande amazina yawe
umwana umwe ngo yitwa Mbirerere niwe masenge yambwiye masenge bita bafite abana bitwa Bagaherura na Mukandinda ariho bari mu Bugesera uko niwe wari uzi amakuru yawo muri sake n'ejo wowe nagiye gushyingura masenge utuye hariya muri harafoto kuri cyoho haneza gutya mu Bugesera bambwiye ati dore muri nashunga hari ahakurya mbona mu byuzi banyereka hakurya ahiki mu biyagaho biri ndavuga nari nagiye nari nahageze ariko kuba ntazi ko bahari iyo mbenya ko hari nari gutangaruka ntabwo nari kwiba mvuga ngo ndakomeza
none se uyu Mbirerere nawe yaba yaragiye muri Tanzania
bajyanye na se none se yajya abanyandikiye yari ari muri iyo nkambi batahutse tumenya ko yitabye Imana neza turabizi ariko umugore ngo yaje kugarukana n'abana babiri abakecuru muri sake ubona nk'umuntu nabaye n'umujyanama w'ubuzima ngakoresha kode y'abajyanama mpamagaro za rukumberi hose za sake nazizenguruka papa arinda ubwapfa ndi muri icyo gikorwa umuryango wose urinda mwana mfite nawe witwa Data witwa Kirambere Viani nawe yitabye Imana Ibambere Jean Baptiste niwe usigayeho witaga Sekimonyo Farasisi kugira mbere nawe yitabye Imana urumva ko umuryango wanjye nawe urimo uragenda usaza umugore we nyuma y'imyaka mirongo kuzumva nkabona umuntu araje ndagasaza kakani kadakiro n'ubwenge izaba ari ikibazo niyo mpamvu ngo nshakisha cyangwa se nibyangirangiye nk'ibizarangiye ariko nashakije navuze ngo naricaye
none si igihe washakishaga uyu umugore wa so wanyu anyeshi umushakira muri sake ntawe ugeza kubwira ko yahamubonye ko yatahutse ava muri Tanzania akaza akahatura
umujyanama w'ubuzima umwe yarambwiye ngo yari yahungutse n'abo bana babiri ngo abana n'umukecuru ngo ari ku isaha we yari ntagihari ndetse mfite namubwira ngo yitwa Ngarerura uri muri iyo komine sake yarambwiye ngo ntakimubona
nk'uko ubivuga ntabwo tuzabura umuntu yaba akomoka muri Muyaga yaba se yarabaye muri sake wamenya uyu mugore wa so wanyu anyeshi so wanyu nyakwigendera Minani Abdu twagira Imana tugasanga umwe mu bana bituzi izina riwe Mbirerere akiriho Mbirerere aho uri hose niba wumva ijwi rya Amerika uzatubwire hakiri kare kugira ngo tuguhuze n'umuryango wawe niba hari umwe yaba Mbirerere yaba nyina nyeshi yaba se n'undi ukomoka kuri so wanyu Minani Abdu waba ukumva muri kano kanya n'icyo ushaka kumubwira
namubwira yuko umuryango wa Ntigurirwa ariwo sogokuru uracyariho nubwo bamwe bagenda basaza ariko genda hari nk'umuntu wari uzi Data wacu kumva afite amaraso rero yacu bakababwa ati watugomoka hehe.
Urakoze cyane Innocent Nsabimana bakunda kwita Shumbusho, ndagushimiye cyane kuba wakoze igikorwa gikomeye cyo kudufasha guhuza Karekezi n'umuryango we. Ndagushimire kandi kuba warafasha akanya ko gutegereza kugira ngo tukugereho igihe cyageze dushoboye kuganira ushakisha abana n'abakomoka ku uriso wanyu Minani Abdu, nyakugendera Minani Abdu washakanye na Nyesi wakomokaga muri komini Muyaga, ushobora kuba arahungutse avuye muri Tanzania agahungukira muri Sake, niba ari hakiri akaba twumva byaba ari amahoro, nimba umwana we Mbirerere nawe akiriho akaba ari mu Rwanda nawe yanyu hano ku ijwi rya Amerika kugira ngo tumuhuze na se wabo Nsabimana Innocent.
Koze bwana Veni.
Urakoze nawe kwa waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga, wakoze kudufasha, uri ambasaderi mwiza.
Urakoze cyane.
Agasaro Kaburaga kabonetse.
Nahamagaye ikibaye mu karere ka Gisagara, umurenge wa Mukindo, akagari ka Runyinya, umudugudu wa Kamaranga. Mvugana na Nibikora Benjamin, ni nawe mukuru umudugudu, amuza na Felician Uwimana bitaringo akabanyirarume wayirirwa handi. Navuganaga n'umuntu wari utuye ikibaye ambwira yuko uri musaza w'umu damu witwa nyakwigendera Nyirandaberetse wari urashakanye na Karekezi Tarisisi, bari batuye ikibaye imbere yuko bimukira ibuvumo bwa Gishamvu, nibyo?
Ndabazi cyane ubungabu ubungubu Nyirandaberetse na Kiriga, ubungubu ni mushiki wanjye n'uri dukurikirana.
Ni mushiki wawe? Abana be yari afite ari Gishamvu urabazi?
Abona abanjye rwose, ubwo abona abanjye cyane.
Amakuru ufite ya Karekezi n'umugore we nayahe?
None se uko bagize Jenoside ko nta muntu uriho.
Komeye.
Nta muntu uriho. Atari sisi Karekezi yarapfuye. Madrid ya Nyandabitse yarapfuye. N'abana babyaranye nabo bari barabyaranye Karitini, Karisira, Kizitini, bose barapfuye. Nari sisi ntabwo nzahana herereye, nawe narinze ko yapfuye.
Narisisi n'umwana wabo nawe? Irindi zina rye ni irihe?
Narisisi.
Reka nkwibutse, yaba ari we witwa Yirirwa Handi?
Yirirwa Handi, sawa.
Yirirwa Handi, uramuzi? Muri 94 yari afite nk'imyaka ingahe?
Itandatu, hagati yawe y'itanu n'itandatu.
Nibyo, muri 94 yari afite hafi imyaka itanu. Hari bene wanyu mwari mufite bari batuye muri za Ibutare mu Matyazo hafi aho?
Igishambu muri hafi ya Mukura, kuri Mukura neza ku kibuye cya Shari.
Ku kibuye cya Shari nyine aho ngaho ariko ni buvumo, niho bari batuye, niho mushiki wawe n'umugabo we bari batuye?
Akuko bari bimutse ahantu ikiguyi, hano yitwa mu Mukindo wa Kiguyi, niho bari bimutse bajya guturayo igishambu aho ngaho ku hafi ku Kiguyi, kuri hafi ya Mukura. Niho bimukiye rero intambara ibaye ya Jenoside, niho baguye.
Urakoze cyane kubera ko iryo jambo ako karere ko ku Kiguyi ka Kibaye niho nashakaga cyane, kubera yuko umwana aribuka yuko nyina yakomokaga ku Kiguyi aho ngaho, ubwo nuko bamubwiraga ko ariho baje baturutse bazi Gishamvu. Nagira ngo rero nkubwire ko umwana nuwawe umereye Nyirarume Yirirwa Handi ariho yararokotse, yaje hano mu kiganiro ashaka umuryango we, mubwira ko nzamufasha ngafatanya n'abandi benshi bakunda ijwi rya Amerika badufashije kuba nshoboye no kukugeraho. Kabangira ngo nkubwire ko Yirirwa Handi ariho ni muzima, umuryango wa Karekezi ntiwazimye.
Urakoze cyane, ndavuga ngushimiye cyane. Ubu kugira ngo mubone ko niba ari aho akaba yararokotse Jenoside yabaye, ndumva umuri kongwa gikomeye kiza cyane mwaduhuza kugira ngo nange ndi muri iri kuko nange sinarinze kakiriho narinze ko byarangiye kera wabumuri cyane cyane rwose umwungejejeho
ndabigufasha ndareba niba bishoboka muri kandukanya kugira ngo ndebe ko mwavugana hanyuma hazaza n'igihe cyo kugira ngo umuhure imbona nkubone ariko nagira ngo nkubaze kugira ngo nawe muhumurize nimuvugisha hari abandi bene wabo banyirarume banyirasenge bandi bariho
oya ni jewe jenyine uriho jewe jenyine uriho nanje nari nzi yuko nta mwana n'umwe wa Madrid warokotse ntabwo nari nzi ko hari umwana wa Tarisisi waba ariho byari byarandenze cyane rwose ahubwo ngize imana nkumva umwana yararokotse nakumva nishimye cyane bikashimisha cyane n'ubu nishimye ariko ngize imana wazankora ibishoboka byose nkamubona nkamubona n'uko ameze n'uko angana n'uko asa
ni ukuvuga ko ku ruhande rwa mama we ni wowe wenyine usigaye
oya nawe njyewe jenyine nyina niwe twakurikiranaga mbega niwe twakurikiranaga nyina nta wundi mwana n'umwe twasigaye dufite uretse igihe wasigaye jenyine ariko mbonye ntwaba mbonye n'uwo nguwo rero ubwo ndumva umutima wanjye wuhutse umerewe neza cyane ariko imana ikambabarira ukazamungezaho akangira hano aho ntuye tukabonana ugahamagara mukuru w'umudugudu turatunganye turegeranye na mwene wacu akakubwira naho ntuye yanahakugeza agahita ahakwereka ako kanya ariko mukamunzanira
nzamukuzanira ugume hafi mbanze ndebe niba mubona nimubona ndaguhamagara hanyuma uramukanye mbere yuko umubonana
urakoze ndagushimiye cyane
Uwimana yifuje kuvugana na mwishywa we musaba gutegereza gato nkamuhamagara ngiki ikiganiro bagiranye nyuma y'imyaka 29 nta wuzi agakuru kundi Alo
Alo
Uwimana uranyumva neza
Ndakumva cyane rwose
Umuhungu wa ubereye nyiranume rero namubonye ari hano kuri telefone Karekezi Valens afite izina rya se umuzi kuri yirirwa handi ariko ari hano kuri telefone nakugiye ko ngiye kumushaka kugira ngo muganire Karekezi uranyumva
Ndabumva
Nguyu rero nyokorome Uwimana Felicien bamwita Ringo atuye mu karere ka Gisagara akaba avindimwe na mama wawe Nguyu muramutse reka duguhinda ya bukuru Uwimana Nguyu mwishwa wawe musuhuze
Alo muze
Ndahari ndi hano
Muze muraho
Muraho neza sha mwana wanje
Murakomeye
Muraho neza rwose
Ye baba we yo uranze se jewe uranyibuka
nyanyuko ndamwibuka na taxira ndamwibuka na karitini ndamwibuka na kiti ndamwibuka nawe ndakwibuka rwose
yego none se
haru
ndishimye cyane yego ndakumva
kwishima kwanjye kwandenze keka nkubonye nkaguhurira none akumva merewe neza nkumva ndatuje neza
tuzahura nanjye ndabishyiramo imbaraga nukuri
nuza minisinyire nje kunda nzahura nawe kora gunagasinziriye
yo nukuri ndabishyiramo imbaraga nzaza nanjye ndumva nishimye pe
uracyariho neza umerewe neza
ndiho nabaye umugabo umeruka ndi umwana ubu mfite utwana tubiri nanjye narakuze nyine ubu ngubu nagize izindi nshingano
nimero yawe ndayiha uyu mwishywa wawe Karekezi Valens azaguhamagara n'ibindi byinshi muzabiganira muri mu gikari ijwi rya Amerika rizaza muri ibyo birori byo kugira ngo tubarebe muhure muganire muhura bwa mbere tuzaba duhari mbere y'uko mbareka mukagenda nagira ngo buri wese muhe akanya ko kumbwira uko yumva kino gihe turi no mu bihe bya Noheli reka nguhereho wowe uw'Imana hashize imyaka hafi 29 utabona uyu mwishwa wawe mushiki wawe ntakiriho umugabo ntakiriho abicwa bawe nabandi ntabwo bakiriho mbese kuba ubonye uyu mwana utaruzi kwariho uhujwe n'ijwi rya Amerika urumva umeze ute
igishimo byatashye byandenze ndumva ukuntu nishimye ahubwo ndumva meze nk'umuntu uri mu ndege
urumva uri mu ndege
nari nzi ko ari jyenyine nta wundi muntu mbona nta n'undi muntu nteze kuzabona ubu ndumva meze nk'umuntu uri indege ndi mu kirere hejuru
ngaho komeza uwishime nicyo tuba tubifuriza hano ku ijwi rya Amerika kumuhura n'abanyu mugashobora kwishima mukongera mukagira ubuzima wowe Karekezi Valence hashize gusa iminsi mike ndavuga iminsi uje mu kiganiro twaraganire cyane yari inkuru ndende y'agasaro kaburaga ngo umwanya ndakumva kugira ngo numve inkuru yawe turasaba twese kugira ngo uzabone umuryango none urawubonye nagira ngo nkubaze uza ku ijwi rya Amerika ejo bundi waje wizeye wumva hari icyo tuzakumarira niki uvanyemo
murakoze nza muri iki kiganiro bwa mbere nkumva nanjye byanteye ndavuga nti nzagerageza kandi ndumva bitewe n'uko bafasha n'abandi nanjye bazamfasha noneho uko nategereje nkabona biratinze kuko sinari nzi uko bigenda nagize nsa nk'ucitse intege ndavuga nti bishobora kuba byaranze ariko ubu ni ukuri ndishimye kuko ndamera nka wa mwana wakuvugishije ejo bundi nanjye ku manywa kuko telefone yanjye yarapfuye simukadi yarire muri telefone y'umudamu nyine kuko we ntabwo twari turi kumwe narindi mu rugo we yari ari ku muhanda
yego
noneho niriwe mu mutima mvuga nti se hajya nsinzi ukuntu
wabitekerezaga
nabagezemo nabitekereje kuko navuze nti se ntabwo hagira umuntu uza kunshaka ntabwo yamenya kumuganiriza ari nka Venus tumuhamagaye yamenya kumuganiza cyangwa ari nk'umuvandimwe umuhamagaye wenda hari uwabonetse ntubu yamenya ukuntu baganira ntunguwe nuko mbonye umuganya aje ambwira ati wa muntu wabahuje nawe ambwiye ko agushaka ngo bakubuze bitanze nirukanga kuburyo nkoresheje iminota mike yana waratunguwe arambwira ati ugiye nishimye cyane ariko sinzi kereka nimbona namuze tukaganira byinshi yewe sinari muzi wenda we yaranzi tunahuye sinamumenya wenda we ashobora kumenya akabanga gatoya namubwira kuko uyu muntu yishimye agira ibyumviro byinshi biraza nagira ngo mwibutse ko nimba nyibuka koko nari umwana navukanye ikibibi ku ijosi n'ubu ndagifite nimba nyibuka nigiyewe koko tuzabona
none Uwimana icyo kibibi avuga yari afite ku ijosi urakibuka
ndakibuka cyane
ngaho rero nimuhura uzahita umumenya uzamuhoberane urukundo niwe nka imwe usigaranye ndagusabye uzamunkundire uzamubere umubyeyi ngaho rero mukanya Valence Karekezi ndaguha nimero za nyokorome kugira ngo noneho ubare wowe ufata iya mbere nk'umwana umuhamagare twamuhenda gukura gusuhuza mbifurije kuzagira Noheli nziza muzatangire umwaka neza muzagire amahoro menshi ndabashimiye
ikiza cyane ndabyishimiye urakoze cyane w'umuri na Valence Imana iguhe umugisha rwose ndumva nkoreye igikorwa gikomeye cyane ntabura nuko nanakivuga ndetse nari narihebye mvuga ko nta wundi muntu ngira ngirango nta muntu n'umwe nari nasigaranye muri abo ngabo nubwo Valence ari aho ngaho nkaba numva nkwishimiye cyane urakoze w'umuri na Valence Imana iguhe umugisha cyane uzagira amahirwe maremare cyane menshi cyane
urakoze cyane ndagushimiye
wange nta mwana umwe wari wasigaye n'umwe narebaga ubu nige ndi ugenyine cyane tiriri
komera nanjye ndagushimiye Valence hari cyo warugiye kuvuga nawe twaguciye mu ijambo uri mushimira ushobora gushimira ukarangiza
mbere na mbere ndashimira mwe ku ijwi rya Amerika muzeho by'umwihariko tuzaganira tunarebana turi kumwe tuzavugana byinshi nzamubaza wenda ibyo ntavugira aha ariko tuzaganira byinshi cyane ni ukuri ndishimye cyane murakoze
ngaho rero umunsi mwiza amahoro y'Imana
yego murakoze cyane nawe
agasaro kaburaga karabonetse
kubera radio y'ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko muri sanga Jean Berkmas w'Imana bitaga cyabukara arashaka umuvandimwe we batandukanye dore hashize imyaka 28 Jean Berkmas w'Imana atuye muri leta zunze ubumwe za Amerika muri leta ya Maryland ikaze ku ijwi ry'Amerika
murakoze cyane ikiganiro cyakinzanye murakibonye ndagishima kubona ko muhuza abantu nababo mu ngeri zose nange rero nkaba mfite uwo ndiho ndashakisha umuvandimwe wanjye kugira ngo ndebe ko aho yaba ari namubona nakongera akamuvugisha nk'umuvandimwe.
Uwo muvandimwe wawe ninde mwatandukanye ryari?
Umuvandimwe wanjye yitwa Bihomora Bernard akaba ashize igihe kirekire kigeze ku myaka 28 kugeza mfite imyaka 2 cyangwa 2 n'amezi by'ukuri ntabwo muzi cyane mbona kubona ariko yari mukuru aranyibuka ariko imyaka ishize igeze kuri 28.
None se mutandukana mwatandukanye ajya he wowe ujya he?
Ko nari ndi umwana ntabwo namenya ngo nari ndi iwacu mu rugo n'ababyeyi ariko we numva ko yarimo ahunga icyo gihe cyari gihe hari ubuhunzi akaba yarakomereje ikongo kimwe n'abandi benshi bakomerezaga ikongo icyo gihe nayo makuru mfite y'ubwitandukaniro ariko nayo nkura mu bandi kuko nagira umwana muto.
Iyo uvuga ko ari ukiri umwana muto ya muri 95 wari ufite imyaka ingahe?
Nari mfite imyaka 3 n'amezi.
Naho se mukuru wawe Bernard Bihomora we yarafite imyaka ingahe?
Cyagiye kwera ko nibaza ko ari muri 75 gutyo. Ntabwo nibuka amadate y'amavuko neza ariko yarafite imyaka ubwo ngubwo yenda kugera
kuri 20.
Muri 20 na.
Urambwira yuko yavuye mu Rwanda muri 95 agahungira muri Congo. Yagiye wenyine hari abandi bajyanye? Icyo gihe ku Rwanda rwari mu rwiyubaka ni iki cyatumye agenda yagiye ate?
Icyo nibuka mu makuru numva nuko yagiye wenyine ariko ashobora kuba wenda yarahuye n'abandi mu nzira. Amakuru twagiye twumva cyangwa numva mu bantu wenda bagiye bavuga bamubonye Congo muri icyo gihe nyuma nuko bavuga nyine ko bamubonye ari wenyine ariko mu kugenda we yagiye wenyine akosha ko yarahuye n'abandi wenda burungano rwe.
Akomoka mu kahe gace ku Rwanda?
Akomoka abo bahita Nyamasheke ariko ni muri Gisuma niho avuka.
None ayo makuru wabonye akubwira ko ashobora kuba muri Congo yakubwiraga ko ari hehe nyirizina?
Ntabwo nibuka amazina nabagiye kubeshya ariko bambwiraga yuko babonye muri Congo icyo kwera nari umwana banavuga ko ari Zaire twabifataga gutyo. Ntabwo mfite amakuru yo kumenya ngo n'aka gace wamubonyemo icyo nibuka ni Congo gusa nyine Zaire nkuko bayivugaga.
Nta muntu wigeze uhurira n'abahungaho muri Zaire akagaruka mu Rwanda mukabonana mukaganira akabaha amakuru atomoye yasobanutse nyayo adoma ahantu avuga ati uyu mwana naramubonye namurabutswa hanaha?
Ntabwo nigeze ngira iyo opportunity yo kuganira n'umuntu icyo nifuza yaba hari n'uwamubonye niba ngo amubwire nk'izo specification mu buryo bwo gushakisha byari gufasha ariko ntabwo nigeze mpura n'umuntu ngo amubwire amakuru nk'ayo ngayo aho ndiyo kuvuga ngo pointer yari yicaye n'ahangaha cyangwa aho yamurabutswe n'ahangaha. Nta n'uwo twahuye ngo amubwire directoma ariko hari nk'ama message nagiye numva yo mu muryango wavuga nyine ko ngo runaka yaramubonye yaramubonye muri Zaire gutyo gusa akaba ruko nanjye mbifata
ariko batavuga ahantu yavuga ati yabonetse ahantu
nibaza ko rimwe na rimwe asanga abantu batanahibuka kuko babagari umuvoma bagenda uca mu duce dutandukanye ariko ntabwo nigeze numva umuntu ambwira ngo exactement ni kuri no point natwahuriye
abantu bakomoka muri ako karere ka Nyamasheke usanga bafite bene wabo hakurya burya bashi baba hakuno no hakurya nta bene wanyu mwigeze mugiraho muri Zaire
bari bahari bari bahari ndetse na mbere yuko haba ibibazo by'ubuhunzi mu Rwanda bari bahari na mbere cyane imyaka myinshi mbere ariko si nibuka amazina neza ko nari ndi muto bavuga abantu bahabaga ndetse bamwishobora kuba baragarutse hari abantu no mu Rwanda ubu ngubu ariko ntabwo nigeze mvugana nabo kuri kino kiganiro wenda ngo mbabuze amazina yabo baname niyo consent ariko bari bahari benshi bagiyeyo bagakurirayo kuva 70-60 bari bahari
nari mbibajije kubera ko hari igihe umwana agenda asanga ba nyirasenge cyangwa ba se wabo aho bari kujya umwana w'imyaka 20 ave mu Rwanda 95 yambuka ajya muri Congo asiga ababyeyi na barumuna b'inyuma ubwo afite ikindi yarakurikiye ariko tumushakishe ndifuza ko kumushakira muri bene wabo nuko utibuka neza aho bari batuye n'amazina yabo ukabuta yibuka ndashaka abihomora Bernard urambwira ko nta makuru yandi wongeye kumenya yarafite imyaka 20 niki yakundaga gukora mbese yakinaga urusimbi yakinaga umupira se yakundaga kujya kwitoza sakiga kurasa niki yaraje ndashaka kurashisha umuheto
uko mwumva agiye kumudescribinga cyambere nashyira hejuru nuko yakundaga umupira w'amaguru azi gukina umupira w'amaguru cyane anawukunda cya kabiri yakundaga kwigisha kwigisha abantu yari umwarimu yari afite humanite azi kwigisha neza kandi abikunze cyane
yavugaga igifaransa gitomoye gisobanutse
icyo gihe kuko yari yarize secondaire ngo babyitaga
yego
nibaza ko yavugaga igifaransa kuko aje nabonaga ibitabo yakoreshaga mu rugo birimo igifaransa cyiza muri France bikoreshwa muri West ibitabo narabibonaga nyine ukabona ko na écriture yabaga mu gifaransa cyiza
ubashobora kuba yarakomeje agakora uwo murimo w'ubwarimu ashobora se kuba yaragiye gukina umupira mu ikipe y'iyi cyangwa se akabera umutoza nta wamenya icyo yabaye kugeza ubu turashaka kumenya amakuru ye uretse gusa kumenya ko yagiye muri Zaire ntabwo wamenya niba yarakomeje akajya mu kindi gihugu se akagira ahagararira nta kindi kintu uje
nta kindi kintu habe na kimwe
niba bihomura Bernard ari mu yumva ijwi rya Amerika muri kanukanya aho yaba ari hose yaba ari muri Congo yaba ari mu bindi bihugu bikikije Congo ni byinshi reka duhere kuri Central Africa abanyarwanda benshi bagiye bahungira tujye kuri Congo Brazzaville aho bagiye tumanuke kuri Zambia ndetse nabagiye bakomeza mu bindi bihugu niba akumva muri kanukanya nka murumuna we umushaka umaze imyaka 28 utamubona niki ushaka kumubwira ashobora kuba arimo akumva muri kano kanya
kintu cya mbere nshaka kumubwira nuko nifuza kuba namubona umuvandimwe wanjye niba anyumva ikindi nuko abantu benshi nibaza ko bashaka burungano ashaka kuba bamukumbuye bamwe bahari mu Rwanda bashaka kumubona nabo ikindi nuko turahari ndakomeye abantu bose barakomeye nta kibazo gihari nibaza n'umubyeyi wewe nawe aramukumbuye nka mama we nibyo namubwira yuko nifuza kuba namubona rimwe cyangwa muvugisha aho rimwe n'umuvandimwe wanjye.
Jean Berkimashe, Uwimana, ndagushimiye cyane kwa waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ushaka umuvandimwe wawe Bihomora Bernard mwatandukanye muri 1995 warukiri muto ufite imyaka itatu gusa, nawe rafite muri za 20, niba atwumva muri kano kanya azagerageza kuduhamagara kugira ngo tubahuze mwongere mugire ibyishimo. Ngaho rero ndagushimiye nkwifurije amahoro y'Imana.
Urakoze cyane.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona, wicike intege ye.
Shaka gasaro kawe
muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Mu mwaka w'1995 mu bitaro bya Kigali CHUK havukiye umwana w'umuhungu yitwa Ndacyayisenga Edouard. Arashaka mama we atigeze amenya. Amakuru dufite nuko uwo mubyeyi yari umurundi kazi. Ndacyayisenga Edouard atuye mu karere ka Muhanga, umurenge wa Nyamabuye, akagari ka Gifumba, umudugudu wa Rugarama.
Narinje ngo mumfashe kubona umubyeyi wanjye umu mama maze igihe kinini ntari nabona ntanazi. Nifuzaga ko mwamunshakira.
Urashaka mama wawe?
Yego, ndashaka mama wanjye. Numvise iki kiganiro gihuza umubyeyi n'umwana cyangwa imiryango yaburanye ikongera gahora.
Mama wawe ntabwo muzi kandi uramushaka?
Ntabwo muzi, sinzi ngo yitwa nde, nta nubwo nzi n'isura ye, gusa ndimo ndamushaka.
None waravutse usanga nta mama wawe ufite? Ufite papa wawe?
Yego, mfite papa.
Yakubwiye amateka yawe? Yakubwiye igihe wavukiye?
Igihe navukiye arakimbwiye, ariko ibyerekeranye na mama ntabwo ajya kubimbwiraho, ntabwo akunda kubivugaho cyane.
Wavutse ryari?
Navutse mu mwaka w'1995 mvukira mu bitaro bya CHUK ahagana saa sita z'ijoro ku itariki 31.
Ibyo ni papa wawe wabikubwiye cyangwa se warabisomye?
Ni papa wabimbwiye, kuko nagiye no gushaka amakuru kwa mukuru ibyo bitaro. Mpageze banga kumbwira izina ry'umumama, bansaba ko najyana papa. Papa ndimubwiye rero kubera ko atajya akunda kubijyamo cyane, turabishwanira cyane nyine ndamwihorera.
Papa wawe iyo umubajije amakuru ya mama wawe ukamureba mu maso, ubona afite nk'agahinda umusomamo cyangwa se umusomamo ikintu cyo guhunga kubivugaho gusa?
Abahunga kubivugaho cyane.
Akubwira mama wawe aho yakomokaga? Yakomokaga Gahanga, yakomokaga Muhanga, yakomokaga Nyagatare, yakomokaga Huye se, yakomokaga he?
Yakomokaga i Burundi.
Aha, i Burundi mu yihe ntara?
Yambwiye ko mfite sogokuru mu ntara hariya ya Kayanza.
Sogokuru wawe ari mu ntara ya Kayanza?
Niko yambwiye ko ari hari.
Mu yihe komini? Hari n'amakomini?
Ntabwo mbizi, yambwiye muri Kayanza. Nta kindi kintu nigeze nongera kumubaza.
Hari izina rya mama wawe yaguhaye?
Aya ntaryo yigeze ampa. Ntaryo, amakuru yo yanze kuyama cyane.
Yigeze akubwira igihe bamenyaniye n'ukuntu bamenyanye?
Yirinda kubimbwiraho cyane. Ikintu nabaje kumukora nk'amakuru ni icyo gihe navukiye naho hantu mama akomoka.
Umaze gukura ufite imyaka 28, ni ukuvuga yuko uzi gusoma no kwandika, ushobora kureba aho ibintu bibitse ukireberamo, nta hantu wigeze uhura n'agafoto ka mama wawe?
Nta kintu cya kera papa agira kimuranga.
Nta muntu wigeze muhurira mu nzira ngo akubwire ati ndakureba nkabona usa n'akanaka?
Hari umumama umwe twigeze guhura ambwira ko nsa n'umumama bita Shariruti. Yambwiye ko nsa nkawe cyane. Uwo mumama kubera nihutaga nayo, ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kongera kumubona ngo mubaze byinshi byerekeranye nawe.
Kandi uwo Shariruti ni umurundikazi?
Yego, ni umurundikazi.
Ntabwo yigeze akubwira icyo yakoraga aho ngaho mu mujyi wa Kigali?
oya nta kintu yigeze ambwira kerekeranye n'icyo yakoraga.
Papa wawe afite imyaka ingahe?
Ageze 58.
Ni ukuvuga yuko muri 95 yari afite hafi imyaka 29 cyangwa 30.
Yego.
Hari abandi bana afite?
Arabafite tuvukana bankurikira.
Bagukurikira kuri mama wawe cyangwa se kuwundi mugore yashatse?
Oya, kuwundi mama.
Umama wundi ni umunyarwandakazi cyangwa ni umurundikazi?
We ni umunyarwandakazi.
Aho hantu wakuriye maze uri igitambambuga mwari mutuye he?
Twari dutuye Kigali ariyo ku Muhima niho twabaga.
Hanyuma yumbwira ko papa wawe yumbaje ikibazo cya mama wawe, ubona gihunga adashaka kukivugaho. Nongere mbikubaze, ubona abihunga bigambiriye, ubona bihunga ari ukubera akababaro byamwibutsa, ubona
we abihunga asa nkaho ari ibintu byamugira nk'ingaruka nda kubivuga, kuko akenshi akunda kubimbwiraho nk'iyo yasinze nk'iyanywa inzoga. Ubwo akunda kumbwira icyo kintu
akakubwira iki? Burya ngo muri divayi habamo ukuri. Ni icyo akunda kukubwira cyane?
Nibyo ngibyo byo mama ko mu Burundi arambwira ati ninjya gupfa uzaba uhari kugira ngo nzakubwire byinshi utazi. Ubwo rero gutegereza icyo gihe ntabwo byakunda.
Birumvikana mama wawe ashobora kuba akiriho?
Yego, ariho.
Nkurikije ibyo papa wakubwira, mama wawe ariho, ari i Burundi. Ashobora kuba ari Kayanza, ari mu Kayanza, yarasubiye iwabo. Nimba atanasubiye mu Kayanza ariko akaba ari no muri Kigali. Muri 95 hari abana benshi b'abakobwa b'Abanyarwandakazi batashye baza mu Rwanda. 94 hari bamwe basubiyeyo, abasubiye Burundi, abasubiye Uganda. Ariko bose buri wese afite amateka. Yereka dushake mama wawe tutazi izina. Papa wawe we yitwa nde?
Ndacyayisenga Emmanuel.
Ndahamya yuko mama wawe namwumva azamumenya akibuka yuko babyaranye nawe agashaka uburyo yakubona vuba. Ariko se nubwo bwose papa wawe akuvunguriraho rimwe na rimwe akakubwira amakuru ubutuzi yuko basokuru na banyogokuru bashobora kuba bari mu ntara ya Kayanza mu Burundi, ndetse na mama wawe ashobora kuba ari hari cyangwa se ari Bujumbura cyangwa se ari naho ngaho i Kigali, cyangombwa ni uko dushobora gukeka tutibeshya ko akiriho. Ariko papa wawe yavuye mu kazi yakora icya kinini gisoro ajya kwigisha se nk'abandi bagenda babwiriza Imana, n'iki kintu ki akora iyo atari mu kazi kamuzanira umugati?
Iyo atari mu kazi kamuzanira umugati, iyo atari mu kabari bari mu rugo.
Wowe ujya ugira akanya ko kumufatirana kugira ngo umwicare iruhande muganire, mubaze uti dawe uko hari amakuru mba ngushaka aho uzayampa ryari? Uretse kukubwira gusa ko azaguha yapfuye, hari kindi gihe umubonera cyangwa se akubonera kugira ngo umuganire nk'umwana na se?
Umwanya ntabwo nyakunda kubona aho kuganira nawe cyane.
Iyo akureba mu maso akwita umuhungu wa nyina cyangwa se akwita umuhungu wa se, umuhungu we?
Kera nibwo yajyaga agakunda kumbwira ngo ndi uwa mama, ariko asigaye avuga ndi umuhungu.
None Ndacyayisenga, uri mu kiganiro Agasaro ka Buraga, imyaka 28 irashize ushaka mama wawe, nturamubona, waravutse urerwa na papa wawe na mukaso, warakuze. None niba mama wawe tutazi izina akumva, icyo tuzi neza nuko akomoka mu Burundi, akomoka mu ntara ya Kayanza, kuyasiza byaye umwana mu Rwanda, wavutse ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 muri na gatanu umwana w'umuhungu. Byagenze gute kugira ngo atandukanye n'umwana we baramumwambuye se? Ibyo nibyo tugiye kureba, tuzareba niba hari ukuntu twakwifashisha seashka kugira ngo idufashe tumenye umwirondoro we, tuzifashisha inzego zibishinzwe zindi zo mu Rwanda dufatanya kugira ngo tubafashe mwebwe bana b'u Rwanda mumenye inkomoko yanyu. Hagataho niba mama wawe akumva muri kano kanya, niki ushaka kumubwira?
Kino namubwira nimba arimo aranyumva nuko mukunda kandi mukumbuye. Mfite n'amatsiko yo kumubona, ikindi navuyemo umuntu w'umugabo azaza ndebe. Mfite amatsiko yo kumubona menshi cyane pe, kandi nzamwakira. Nzumva icyamujyanye, nzamwumva.
None se ndamutse mubonye nkamenya aho aherereye, wowe wajya kumureba? Ni ngombwa yuko aze kukureba cyangwa se nawe ushobora kujya kumureba? Mu Kinyarwanda baravuga ngo ubabaye n'ubandi urugi.
Wenda bitewe n'akazi nkora, hari igihe bitankundira ko najya kumureba, ariko uba bishoboye aza kundeba.
Ndacyayisenga, ubu ngubu nkubwiye yuko mama wawe namubonye i Bujumbura, nkakubwira ko nawe afite akazi kadatuma ahaguruka. Nibyo tabe yabimbye akambwira gusa ati ndi hano i Bujumbura, uwo mwana wanjye nshaka uzamubwire kuko ariho ndi azaze kundeba. We afite n'impamvu zo kuba yaravuye mu Rwanda, ugafite icyamujyanye, ari wowe wakwigomwa byinshi kugira ngo ucungure ibindi
kuri bishoboka byose kugira ngo mubone najyayo.
Byaba ngombwa nako kazi wabu gahagaritse gato yuko akakonje ukajya kumureba?
Yego, nako akakonje najya kumureba.
Baravuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Ngaho rero ndakwifuriza gukomeza gutegereza wizeye. Ndasaba cyane kugira ngo uwo mubyeyi ntazi icyatumye mutandukana, kubera ko papa wawe atigeze akikubwira. Ntago nkizi, ntago namucira urubanza. Ndasaba cyane gusa kugira ngo abe ari amahoro, abe akumva hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga, tuzashobore kubahuza hanyuma ibindi muzabiganira nk'umwana n'umubyeyi. Ngaho rero ugire amahoro y'Imana, kandi uzanagire na Noheli nziza n'umwaka mwiza.
Ibi murakoze ku mwanya wanyu n'ubufasha bwanyu. Imana ikomeze ibahe umugisha, inabagure mu byo mukora, kandi namwe umwakoze ababere mwiza.
Agasaro ka Buraga.
Ikiganiro cy'uyu munsi hano kirangiriye. Mbashimiye kwa mwadukurikiye. Ndashimira abadufashije guhuza Valence Karekezi n'umuryango we n'ibikora, Benjamin na Sabimana Innocent bakunda kwita Shumbusho. Abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu, aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha. Ni 001 202 7 6 4 6 0. Nongere nyisubiremo nitonze: 001 202 7 6 4 6 0. Naho ubutaha muzagire Noheli nziza mwari kumwe na Venuste. Nshimiye Imana.
Agasaro ka Buraga karabonetse.
Sorry.